Ubwo dukize lockdown Kigali yose iragurumana Snapchat n'ama calls y'ama plots naruzusha Ugumye nzongo nzonga Nanye nzunga zunga Reka dushake uko dukwepa Take up in eva baye shaluz Niba byumva ukuntu uri sexy Bose nabuze turukunda Baba bagutesha umwanya Dore dore nabuze controle Wagira ngo nafashe droge Zimisha umuriro petrole Mbega ibintu biri drole Dore dore nabuze controle Wagira ngo nafashe droge Zimisha umuriro petrole Mbega ibintu biri drole
Énergie. Elle est. Elle.